kusula nendoze dimo ngomuza devinyo biyetika osobolo berao obulumi ebintu byaitamu ebitali ko kigero olorweni na nerwemba sirina nemfuba na alienyama oh katari wo tata katari wo mama nandi badani nze yandi badani oyo aimirira gawoso vya nerota sobeza vera okuwanira omuzadde nsibuko ya byonna yomuyite eggulu ly'okunsi abo basaddaaka n'obulamu osobole okuyita awabawaganyi yogera mu kumwoyo buli ku makya muzadde waasaanira ali eki ne waaba yakufaako era yaleka akoze omulimu gwateekwa manya tebaagala nnyo nnyo bingi abakadde we babeera ebyo bye weefumba talina budde olimbalimbaani mulize kowawo n'omutima ebyo bye beetaaga yaayina ekufulu ya byonna asumulula emikisa gy'onoonya gwe muwene weebantulasiima olwasaba esaala z'opaka nkeera oyaleera abaana baali ku malungu basaana kusoosowaza nnyo tubateeka awasooka omuzadde ensibuko ya byonna bwemuyite eggulu ly'okunsi abo basaddaaka n'obulamu osobole okuyita awabawaganyi yogera mu kumwoyo buli ku makya muzadde waasaanira ali eki ne waaba yakufaako era yaleka akoze omulimu gwateekwa wambeera kyandinyumye nnyo buli azaalwa mama w'okumuwa ekimala naye maama ensimbi taata waasula ku mbaawo ate naawe yembeera mpunzika nsaba mukama akwatireko kwaba balemereddwa nze kati ŋŋenda wa mami nsimbudde mutwalire gatti n'eshuga yeeriire nze n'akagatto ka ddadi akeekyasa nze lwennyina ne lwemba sirina nwanna n'afuna akanyama omuzadde ensibuko ya byonna gwe muyite eggulu ly'okunsi abo basaddaaka n'obulamu osobole okuyita awabawaganyi yogera mu kumwoyo buli ku makya muzadde waasaanira ali eki ne waaba yakufaako era yaleka akoze omulimu gwateekwa